Radio Pulpit 657 AM your daily companion.
Ke a dumedisa ngwana Modimo ka leina le le maatla la morena wa rona Jesu Kristo wa Nazareta mo laborarong gape Modimo a dirileng gore re boe re tle go utlwa lefoko la Modimo. Se segolo se re se lebogang ke gore Modimo wa rona o santsana a tshepagetse. Re a leboga Bakeresete ke wa lona wa metlheng Bishop Lucky Molwantwa. Ke kopa gore re sentse re ya ko lefokong la Modimo leo re tlang go bua lona mo letsatsi la gompieno. Gape re ke re bule buka e le ya Luke chapter 18 verse 8 ke yona e re tlang go bua ka yona. Na go na le potso mole e leng gore ke rata gore re bue ka yona e botswang ke lefoko la Modimo, gore a morwa motho ga a boa o tla fitlhela tumelo mo lefatsheng na. Ga re buisa yona Luke chapter 18 verse 8 e re ke lo raya kere o tla ba a tlhatlogela a tlholela ka bonako, fela a e tla re morwa motho a tla a fitlhele tumelo mo lefatsheng. A e tla re morwa motho a tla a fitlhele tumelo mo lefatsheng. Modimo wa rona yo galalelang ka leina la morena Jesu, re a go leboga le mo mosong wa letsatsi lena la kajeno. Ntate, tshegofatsa palo ya lefoko la gago leo e leng lona botshelo ba rona, leo e leng lona seikokotlelo sa rona, gore re kgone go ema mo dinakong tse di tlhakatlhakantseng batho, mme wena o le Modimo o sa fetogeng wa tshepagetseng. Amen. Ntate, ke rata gore ke bue le wena le mme gape le wena mogaetsho kere Modimo wa rona o a tshwenyega ka botshelo ba rona re le bana ba Modimo. Batho ba le bantsi re lebeletse gore dilo ga di re tsamaela pila di a go tsamaela pila go fitlhelela go ya go ile. Mme ke rata go lemosa gore o itse gore Modimo wa rona o bolela mo lefokong la gago gore ene ke Modimo wa kgonang go bona bokhutlo ba motho go tswa kwa tshimologong. Wena o ka bona dilo di go tsamaela sentle gone yanong bophelo bo go natefela, o akanya gore o tlile go fetsa yalo, dilo di ka fetoga di a sala di go makaditse. Go na le potso ke e botswang ke Luka, wa ileng a lebelela morena Jesu a mmona gore morena Jesu ke ene tsholofelo ya rona. A lebelela le lefatshe gape leo e leng gore lefatshe le katogile Modimo, lefatshe le phela fela, lefatshe ga letlhe le kgathala gore ba tshela yang. O mongwe le o mongwe o na le se a dumelang mo go sona, o na le sa a se dirileng Modingwana mo bophelong ba gagwe. Mme morena Jesu o a tshwenyega mo le bana ba Modimo. Lefoko la Modimo le a botsa gore a ka gore ene bo a boa morena Jesu o ga e go nnela ruri tshepiso ya gagwe ya gore o tla boa a tla gore tsaya gore kwa leng ko teng le rona re beye ko teng e tlile go diragala. Mme se se botlhoko ke gore a morwa motho ga a boa o tla fitlhela tumelo mo lefatsheng na. Ga re lebeletse matsatsing a re tshelang mo go ona, lentswe la Modimo le re basiami ba tlo phela ka tumelo. Mme se o ka re ga setlhe se na le bokao bo bo rileng mo bophelong ba rona, ka gore batho re phela ka tse re di bonang, batho re dumela ka tse re di tshwarang, batho re dumela ka the material things. Gore lefatshe le le tshwarwang ka matsogo, le le bonwang, le re tsamayang mo godimo ga lona, le na le tlhotlheletso e kgolo mo goreng re tseye Modimo o kare le ene o nna mo lefatsheng. Ke batla gore ke go gakolole ka gore morena Jesu bana ba Modimo ke Modimo wa nnang kwa legodimong, ke Modimo wa nnang mo dipelong tsa rona gape. So go tlogeng ga rona mo lefatsheng mo, re tshwanetse re lemoge gore lefatshe le is only temporary. Re a tsamaya, re a gae, re a kwa legodimong ba Kreste. So a e tla re ga boa morena Jesu o tla kry-a re sentse le re tshware tumelo e re tshwanetseng go e tshwara na. Ka gore tumelo e latlhegile matsatsi a, batho ga ba tlhile ba dumela Modimo. Tumelo ke go dumela mo dilong tse di sa bonweng ka matlho, mo dilong tse di sa tshwarweng ka matsogo, mo dilong tse di seng di be teng, mara Modimo re dumele gore di tlile go nna teng. Batho ba lebeletse thata the material things, ba tlhotlheleditswe ke dilo tse di tshwarwang ka matsogo. Batho ba addicted thata mo dilong tsa material, gore le ga o modumedisa fela o le beletse sengwe se o ka mo neelang sone. O tshwana le monna yo bopito rileng ge ba ya ko tempeleng ba ya go rapela ka ura ya boraro, ga ba mmotsa gore o rata gore re go direleng, ene a ba a akantse ka dilo tsa material, dilo tse di tshwarwang ka letsogo. Gone yanong batho ga o bua le bona o ba rerela lefoko la Modimo, ba solofetse gore o ame thata taba ya ditshegofatso, o ame thata dilo tsa gore o tla nna le eng, o tla namela eng, o tla bo nna ko kae ka mmamoso. Mare ke batla go bolela gore modimo wa rona o batla gore re tshele ka tumelo. O tshwenyegela gore a e tla re ga morena Jesu a boa a fitlhela tumelo na, because batho ba botlhe o ka re re setse re tsere lefoko la modimo re lebetse kwa thoko, re rerelwa thata ke dilo tse re di bonang. Ga re bala mo Matthew chapter 24:9 yone ke tlo e buisa ka sekgowa, mme re ke be ke boe gape ke ame ka Setswana fale e re, then they will be cruel to you and will put you to death, and you will be hated by all nations because of my name, and the number of people will be turned from the right way and will give one another up and hate for one another, and a number of false prophets will come causing error and become, because wrongdoing will increase, the love of most people will become cold, but he who goes through the end will get salvation. Hari buisa ka Setswana yona mo verse 9 mole e bolela yana ere, metlheng eo ba tla lo tsenya mo pitlaganong ba lo bolaya, mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke ditšhaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me. Yaka re bona mo matsatsing a gore motho e kgolo e lwelwang mo ditumelong tse di leng teng ke gore go seke gwa tlhelo go dumelwa mo go Kereste Jesu. O mongwe le o mongwe o gatelela sa dumelang mo go sona, o mongwe le o mongwe o gatelela tumelo ya gagwe, mme tumelo e kgolo ke go dumela mo go Kereste Jesu. Pholoso gore re rerela batho gore ba dumele morena Jesu, ba seke ba dumela mo dilong tse dingwe gape kwa ntle ga morena Jesu, ka gore Modimo o re file morena Jesu gore e be ene o re dumelang mo go ene. Batho ba bantsi ga ba bona o kgomaretse leina le la morena Jesu, wa simolola wa tlhoiwa, wa simolola ga o tseiwe sentle, wa simolola o buiwa ka maina a e seng ona, mme se re itse gore ke seporofeto se se leng teng mo lefokong la Modimo. Ga e tswela pele e re metlheng eo bontsi bo tla kgotswa, ba tshwarisana, ba tlhwana, bjaaka le gone yaanong ga re lebeletse gore bana ba Modimo a morena Jesu ga boa o tla boa re tshwere e leng yona kapa re setse re e latlhile na. Ditumelo tse dintsi, dikereke tse dintsi di setse di latlhile, di setse di tlhoyane. Dikereke tsa bana ba Modimo ga ditlhe di tsana sentle, ga ditlhe di dumela mo selong se le sengwe. Ole o dumela mo go se, ole o dumela mo go se, ole o dira se, ga dira selo se le yana o tlhoile ole, ole o tlhoile ole ka gore o motseetse mamang. Mare ke batla go lebelela gore bana ba Modimo, Modimo o a tshwenyega ka dilo tse di diragala. Rona re lebeletse thata tse di bonwang ka matlho, re lebeletse palo tsa batho tse di leng teng mo dikereke, mara Modimo o lebeletse go feta ka kwa, o lebeletse ka kwa ga se rona re se bonang ka matlho. A re a ga morwa motho a boa o tlo kry-a tumelo ena, ka gore batho ba bantsi ba setse ba kgopilwe, batho ba bantsi ba setse ba rekisitse ka ga Kereste, batho ba bantsi ba tlhoyane, ga ba tlhele lerato lele la bokereste lele le tsidifetse. E re baprofeta ba bantsi ba maaka ba tla tsoga ba timetsa ba bantsi, batho ba bantsi gone yaanong ke lemogile gore motho ga e kare ga a bula matlho fela mo tseleng ya Modimo, a ba a bula matlho a rerelwa ka material things, le ga o ka mo rerela ka tumelo ga a kgone go tlhaloganya gore o bua ka eng, mara wa reretsweng ka tumelo le ene o dumela mo goreng tumelo ke yona e dirang dilo. So batho ba bantsi re fapogile mo tabeng ya gore re kgomarele mo tumelong, re dire dilo ka tumelo, re nyema moko ka gore se re se lebeletseng re bona o ka re se ka sekebe sa tlhaga, se se sa bonweng ka matlho re bona o ka re Modimo a ka sekebe a se tlisa. Ka moo re a kgotswa, re tlogela tumelo, re fapogela mo dilong tse di kry-iwang ka bonako, re fapogela mo dilong tse e leng gore di fa gautshwanenyana. E re lerato la ba bantsi lo tsidifala, batho gone yaanong ga ba tlhole ba rata Modimo, batho ba rata se Modimo a ba fang sona, ga ba tlhole ba rata Modimo, ba rata tse Modimo a ba phedisang ka tsona. Ba ithatela pholo, ba ithatela ditshegofatso, ba ithatela di-promotion, ke tse re di confessang ka melomo ya rona, mara lerato la nnete-nnete la go rata Modimo lona le tsidifetse. Because batho ba tlile ba latlhwa ke diporofeto tse di leng teng tse di sa porofeteng ka Modimo, tse di porofetang ka dilo fela tse e leng gore di tla faposa batho mo Modimong. Lerato la ba bantsi le tsidifetse, batho ba bantsi ba boetse mo tshiamololong, but lentswe la Modimo le re wa tlo itshokang go fitlha kwa bofelong ke ene wa tlo pholosiwang bana ba morena. Re itse gore pholoso ya rona e tlisitswe ke go dumela mo go Kereste Jesu, a re itshokeleng go dumela mo go Kereste Jesu. Lerato la rona le seke la tsidifala, la tsidifatswa ke, la tlhotlheletswa ke dilo tse di diragalang mo lefatsheng. E re mo verse 23 If rona bana ba modimo, if any man say to you, see here is Christ or here, do not put faith in him. Go tsogile bo Kriste ba le bantsi mo nakong e re tshelang mo go yona. Batho ba dumela mo bathong go na le gore ba dumele mo go Kriste Jesu. Ba dumela mo lentswe la modimo mo le rile mo sitselare. Go rogakilwe motho wa tsereng tshepo ya gae a e beya mo mothong o mongwe. Busa tshepo ya gago o e busetse mo go Kriste Jesu. Busa tshepo ya gago o e busetse mo lefokong la modimo. O seke wa e dumela mo difilosofing tse di bolelwang ke batho. O seke wa bolelwa mo maitemogelong a bolelwang ke batho. Dumela lefoko la modimo ka gore ga gona se se phalang lefoko la modimo. Bakreste ba bantsi lentswe la modimo le re bona Kreste, batho ba tore bonang Kreste ke yo gongwe ke yole, mme le se kebela dumela gonne go tla tsoga bo Kreste ba ba maaka le ba profeta ba maaka, ba tla dira ditshupo tse kgolo le dikgakgamatso tse kgolo gore fa go ka kgonega ba timetse le ba tlhaulwe. Wa bona dilo tse di diragalang gone yaanong ga di timetse batho ba ba senang sepe le modimo, ka gore bona ba setse ba le mo timelong. Di timetsa le ba ba dumelang mo modimong, ba latlhwa ke ditshupo, ba latlhwa ke disaene. But ke batla gore ke go kope ngwana modimo kere a re boeleng kwa go Kriste Jesu, a re boeleng mo lefokong la modimo gore wa tlo tshwarelang go fitlha kwa bofelo, le ga go le thata, le ga e le gore go tsaya sebaka ka nako nngwe ga o dumela, ga o tsamaya ka tumelo, mara kgomarela tumelo ye. Modimo wa rona ke modimo wa ka sekebeng a re ba sebaka gore re swabe. Modimo wa rona o tlo re direla ka mo re tshwanetseng gore re dire ka teng. Lentswe la rona la modimo le rotloetsa gore a re tsweleng pele re mo dikopanong tsa rona re le bana ba modimo, re sekebe ra latlha tumelo e re we must keep one another strong in faith, ka baka la gore letsatsi lona la go boa ga Morena Jesu le a boa bana ba modimo. Potso e le re simolotseng ka yona ke yona e re gopotsang ka nako tso tsotlhe gore a na ha boa Morena Jesu o tlile go fitlhela tumelo na, because o tla fitlhela dilo tse dintsi, ditšhelete o tla di kry-a dintse di le teng, o tla kry-a ebile dibanka tsa batho di tletse ka ditšhelete, mara ba latlhegetswe ke selo se se botlhokwa. Lentswe la modimo le bolela le re go a kgonagala gore motho a ka latlhegelwa. O thusa eng gore o siana lefatshe lo lotlhe mme o latlhegelwe ke bophelo ba nnete? Bophelo ba nnete bo bo tlisiwang ke go dumela mo go Kriste Jesu. A re kgomarele Morena Jesu bana ba modimo, ga go sana se sengwe, ga go sana o mongwe gape wa tshwereng se se fetang se Morena Jesu a se tshwereng, ga gona o mongwe wa ka re direlang go feta se Morena Jesu a re diretseng sone. Bona o re swetse koteng ya sefapano, ga gona o mongwe wa ka bong a re swela gape mo koteng ya sefapano. Ke tswala ka Tshenolo chapter 2 verse 10 le verse 11, yona e buisa jana, o seke wa boifa tse o tla di bogang. Bon, diabolo o tla latlhela ba bang ba lona mo kgolegelong gore le lekwe. Lo tla nna le pitlagano ka malatsi a lesome, o nne boikano go ya lesong, mme ke tla go naya serwalo sa botshelo. Yo o nang le tsebe a utlwe se moya o se rayang diphuthego, yo o fenyang ga nke a tlhokofadiwa ke leso la bobedi. A re tshwareleng Bakreste, a re kgomareleng bana ba modimo, re itse gore gone yanong ke matsatsi a bofelo. Morena wa rona o bolela yana a re re tshwarelele go fitlha kwa lesong, o re fa crown-o ya bophelo. Batho ba bantsi ba tla tshwara ditšhelete, ba tla tshwara ditshegofatso, ba tla tshwara tse di bonwang ka matsogo, mme ba tla latlhegelwa ke crown-o. Crown-o e ke dumela gore ga nkebe e beilwe mo re tla e bonang mo teng gore wa tshelanyana o tlile go apa go rwala crown-o ele. Ba bantsi ne re tlo phela sentle. Bona ga batho ba go beilwe crown-o ya gore batho ba compete ka bommabontle, ba e bona e fale, ba lebeletse lepanta lele, so ba itsotso ropa ka baka la gore ba bona gore se teng se batlang go se amogela ga ba wetsa tshiano e ba sianang ka yone. Lo wena lo ngwana modimo, modimo wa rona ga se moaki. Ke a go tshepisa ka leina la Morena wa rona Jesu Kriste gore Kriste Jesu ga a bua o fitlhela batho ba le few ba ba dumelang mo go yena. Ga se ba botlhe ba ba tla e latlhang tumelo, ga se ba botlhe ba ba e latlhileng tumelo. Ba teng ba ba sentseneng ba kgomaretse Morena, ba teng ba ba sentseneng ba bona Morena e le letlhogonolo la bona. Lo wena mo letsatsi le tsena la ka tsheno ngwana modimo di le tendilo tsa lefatshe o ka di furalla wa gopola gore Kriste Jesu se o senang sona ke ene fela a ka go fang sona kgomarela mo go morena Jesu mo wa bua go le gaufinyana ga bua re seke ra latlhegelwa ke bophelo ba nnete re seke ra latlhegelwa ke permanent things ka dilo tsa temporary modimo wa kagiso a re thuse a re natlafatse a re emisa moya o galalelang re kgone go ema go fitlha kwa bofelong re seke ra kgopiwa re seke ra tshosetsiwa ke satane se ka se a se dirang ka bakeresete ba ba dumelang mo modimong modimo wa kagiso a letshegofatse re a leboga modimo wa rona ka lefoko la gago leo le boletseng le rona mo letsatsing lena la ka tseno re tshegofaletse lona modimo re tshele ka lona gonne kwa ntle ga lona ga re kaka ra kgona go tshela re a leboga ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke wa lona wa metlheng Bishop Lucky Molwantwa o ntshware mo 072-135-0708 amen.
Share our passion for life on 657 AM.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.